Yo, Rico Beats. Enough money, enough cash in our pocket, and tell them so we not go broke again. You see me? Burn it.
Go bank, pesa zime, jaja, jaja, pesa zime, jaja. Top ten on any charger, charger. Top ten on any charger. Na fato na baraka, baraka, baraka zake jaja, jaja, baraka zake jaja.
Tell me one, na let it go Kanyashinski. Number one kutema, na fato na mafisi. Nili take some time off kiasi. Hakuna mtu alipanda wako chini kanyasi.
No progress,
wanajivuta kamasi. Bado the baddest, na attitude ya masi. Nani, wataweza na nami. Mami, ni femi one nani. Respect to ene, zeda zeda zi. Alini inspire tene, nika meet na kene. Mindyo demo tero, na isamba kiupele. Niko naika kidero, ndani mwaya kamchele.
Kwa bank, pesa zime jaja. Jaja, pesa zime jaja. Top 10 wanani taja. Jaja, top 10 wanani taja. Na fato na baraka. Baraka, baraka zake jaja. Jaja, baraka zake jaja. Jaja, baraka zake jaja.
Bado na keep it fly, ka superman now zipper. Na juu, jete ball ka stripper. Na bila juju, iwan nimefika. Ukiona poster imeandikwa Femi One tonight. Jua leo, na wa bleach ka Carolette. And I'm the best lady, Mr. We see selfish. We bado nambia bouncer, tafadhali selfie. Na ndiye kesho unigeuze mina Femi tuna push. Hapa ni Skylax, ona pia looks. Wanaume, mbona mabinti? Jumli danganywa, dawa ni miti. Bado mnadanganywa kake, kaka miti.
Kwa bank, pesa zime jaja. Jaja, pesa zime jaja. Top 10 wanani taja. Jaja, top 10 wanani taja. Na fato na baraka. Baraka, baraka zake jaja. Jaja, baraka zake jaja. Jaja, baraka zake jaja. Kwa bank, pesa zime jaja. Jaja, pesa zime jaja. Top 10 wanani taja. Jaja, top 10 wanani taja. Na fato na baraka. Baraka, baraka zake jaja. Jaja, baraka zake jaja.
Hustle every day in every corner. Femi wanna me wachana. Hustle every day in every corner. Femi wanna me wachana. Hustle every day in every corner. Femi wanna me wachana. Hustle every day in every corner. Femi wanna me wachana.